Hello, what's up?
Yo, what's up, Trey?
What did you find?
Jeff Girls Day.
Again.
Okay, I'll be there. I'll be there. Oh,
okay. Ini choni ikuru.
Dre?
Yeah.
Dre.
Yeah. Thick pretty girls are like that. Maka maka weekend so. Hello my girl on mboko she in my type. Especially nga twa kulwa so. Hello that's my type. My girl on mboko she in my type and gana kulwa so. That's my type. Mami yeboko si tempting, tempting. Ufunika mulumu testing.
1 2 1 2 okay.
Forget about your polisha. Ona kunomo basiba folesha. Na ona kale gai wako waliwala. Ndio we dumbo ufanika bigi bye.
Matanda wa zakazi bao. Muone mkazi wa malemu. Mkazi mzungu, mzungu kala English. Sono consensus.
Thick pretty girls are like that. Maka maka weekend so. Hello my girl on mboko she in my type. Especially nga twa kulwa so. Hello that's my type. My girl on mboko she in my type and gana kulwa so.
Na kufana nezo konda matako. Na wamayi waziwa ni konda matako. Na kusukuru atirafwa konda matako. Ukafuse pacho ongwe iwe pali memo. First girlfriend ezeli na matako. Ninaluza virginity kuliwa matako. Wezo ni mocking irapo ine pa matako. Ninga felepo ine pa matako. Ine mulavu ni konga matako. Feshi sima ningi malinga anatako. Seo tuuzi wa mwana kazi ni matako. Gali ya matako neo tini diako.
Thick pretty girls are like that. Maka maka weekend so. Hello my girl on mboko she in my type. Especially nga twa kulwa so. Hello that's my type. My girl on mboko she in my type and gana kulwa so. That's my type.
That's
my type. That's my type.
Pitch.
That's my type. Massage.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.